studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alkamisare noka e go lewru mars jena yamde soki kayba jabate jottino no do kabaruji du mor waygal konko noddirteedo Salim Joro wonto uggi jande to sikrabon kompititte wiide sukkaabe jokkolbe wakkati fu kanyen sukkaabe roobe kanyen keddoto le mayoji goddi toddi so bami fa wularde yaltinobe kollitir wiide deedo hitane ko fuddi ko fadi fu sukkaabe jokkolbe didon kay keddi ki tonno yoga e pelle politique lutindirde e bali lamu debbe kollitir wiide wotto jono jamarne fu hani imar so fewto e lamu bondo gondo li leedi malindi yalo ma keedanaada habude e nyawniije dum yambinaama leleedi meden di wattu jono be kolliti wiide yo mo nyaaw ma teddo sanne leleedi malindi be kolliti wiide du sa ewi ko buri hewde jabaande fan sami di yan sawi di do nyawuji nyiije sakirab dum mo sembe kabaruuji dum min jogini on do beete handi bi bismillah modon e helaade suko jokkole goto mo dub mudum barta dubinoga e joy kanyum yoli le mayo nokku no dirtede gayma idum woddiri kay kiloji seeda non be kollitiri wiide joni woni cili didi yimbele be an keddo le godo mayo le hitan 2019 be kollitiri so bami fa dum woni wattu wularnde nati wakkati fu jamandan heddo le godo mayo fa kebben famtare kedden dum woni kanko godan do mi to ko mo hebini min do hen to faccitango Ousmane Dikko e Mamadou Samaseku
odo suko jokkole jeedo leedi Senegal ngado dum jewde mamudun debbo ana wara lewru hande na wiye Sabu Sissoko duɓi makko noga e joyi kikiɗe artenere nde kanko e sukaɓe woɓɓe wuro ngo jeehi maayo toon leruji seeɗa caggal muɗum teɗɗa makko woni ko yaltina e le maayo ngo yimɓela toon cultivide yo batte maayo ngo yiɗa fewi koɗo yo talenayo gonga fanta jaraka hultivide ɗum dullaka
ile al adial maayo kay ngo wona jiɗɗo hoɓɓe saatu fuu se koɗo regike maggo yoloto yo ɗum tayka rowantan suka debbo goto garnoɗo faɓɓude ñalaɗe seeɗa tan lingal duru nde heddima le maayo ngo
oɗo baba galde mbiyeteɗo Sambou Sako waldaɓe fewi e hakkillo kanko ka o hultiwide ɗum ɗo na wawi heɓude goto foof ndennomo darra jamara nde wattana hoore muɗum hakkillo
kayba
mimi jaɓanali goɗo hakkillo e hakkillam ka wona koɗo wona dugle fanda hono yoɗogol e le maayo ngo ka an wawi wadde saatu fuu ko dardami yimɓe tan tinno gattana hakkilla o saatu hewɓana dirana maayo ngo
agirim baka
hitande foof oɗo wattu so yottike yimɓele hewɓe keddoto e ndiyam rawanen e wi gollo be protection civile yimɓele noga e goo ngoni keddiɓe e ndiyam to kay toon ɗiɗon du tatan fof yo sukaɓe
sikiraɓe so gabbi do bemalaɓe ande ngal oɗon mbawlini tertun mijoji moɗon nono dimi do ɗiɗo numéro ji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jettinayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jettinayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi ɓe kolliti wiide wattu joni o won projet keso ɓanguɗo le leydi malidi oɗo projet mo faboto kabaru ɓiɓɓe jalo ley laamu kayi kuli koro sika so kañe fa jottoɗa sigu ko yaata yimɓele ujunaji temeɗɗiɗi oɗo projet warta faabade koɓe anni wattude le hen dona ɓuuri milliard uji joyi cfa doddiɓe ɗiɗo gal musaɗɗa joyi leydi noddirte Norvége keɗemo kanko noddirteɗo Oule Andreas Landeme kanko woni keƴaɗo leydi Norvége ndi le leydi mali komo sifi do hen do faccitango Ousmane Dikko
yo projet gondaɗo le mali fawarde e Niger li paaleɗo wakkati gani waltagol wakkati ɓuuri fo yitinkinade torro ɗum du le paaleɗe fawarde e nokkuje ɗe torraki sanne fanda waltagol wakkati noon yo dabareji ɗiɗi goodi adan fuuni yo wadde fa waltagol wakkati ngol heɓa no selira ɗeɗemon muɗum du nda wadde dabareji fa nawtorade kurangaji keeɗi tinteɗi hono nangue ɗum fuu ana wawi latade le mali heɓde ɗiɗo kurangaji mere mere yalla demal ana yara yeeso
jogay pelle luttidirɗe laamu gonɗe le leydi meɗen ndi fedde nde noddata kofpo nde hollitami wiyeede wattu joni oɓe gaɗi kawtal maɓɓe ɗo bama koɗo keñe ɓe jiide yimɓele yettinoɓe kabaruji ɓe ɓe kaali tiɗallaji ko leydi mali ndi jogui wattu joni oɓe mbi jamare nde kañum hani wadde do hen imma daraji tinno sela ko leeli ko noon tan watta so laamu bondirejo iwa dow hoore muɗen noon ɓe kollitiri wiide kanko noddirteɗo Oumar Mari ko kanko laamiɗo goto e ɗum fedde nde ɓe noddirta sadi nde kanko hokki ɗiɗo kabaruji fa keɓen famtade keɗɗen komo sifi dow hen dow faccitago Ousmane Dikko
ko sullinime hande yo yiigo wongo famen moɓodo yallano dabo politikaku laamiɗo mali handen o worrini iwa mais moɓo dike famen mbajibina du doole amen fewde e laamu handen o fa o joƴine na fa o yaada e himmeji ɓiɓɓe leydi ndi caggal tiɗala ndenagu gondude e ñiɓude leydi ndi fuu kabaruji kaɓoji e politikaku kañum e démocratie kaku fuu ana yalla laamu o ana andani wodugol tiɗala politikaku ndenagu fawarde e kabaruji jawdi jaatinna se andini golle mudum ka faabata ko huncude tiidalaji di yo bibbe malifu wartanta hollude kanyum ardi honono nuygal sere hollitirini so salade hawjede no wuri handenni se nafa mudum wala
lorsque son compte n'y est pas
nyaloma kedenaada kabaru ndiyam cenni dam o sisilima o cubi hitani kande fati fe gotti pire tiagal yimbe laami don fedde no dirte direction national hydraulique les leydi meden di be bisa jewi leydi malindi le yimbe le tema der le yimbe le sapponon be kolitir wiido fa taw yimbe le jaddon be kan jogin ndiyam cenni dam tawede wiide fa hande tiidala jan keddi le nokko fu kedema kanko no dirte yaya Aboubakar o yo kanko laami ndudo suudo ko mo sifirdo hendo faccitango Mamadou Samaseku
nous avons à réaliser si l'ensemble des
gollikou hewi e do tateji le ni fuf iude bulli lulli du fourage do tade rubnangaaji furuba e kanya rubnangaaji galleji so ndar kredo jamandi ko golla ko yottige fa hakke chaban jegom e jeddi le temder fa so fa handi madraji nakani juktitede andon ko golla ko famda so ndar ngallu jamende do don ko hewi gollama bangal hewta gol ndiam cheni dam denno hakke chaban jeddi e jegom le temder fuf kunjana ma hore ndar ledindi imadraji na gundi wadede yalla fa handi jamarande na heba ndiam cheni dam do chakite lewru marsundu ngallure bamako kay bangal nokku lollido station pompage kabala ti alaji kewdi ngodudi bangal heftagol ndiam ndiegitata
les populations seront oubliées
be kollitiude nyaloma hande no nyawni e worrino idum torri sanne le leedi malindi fu fota ko buri hewde nyaw o fuddu yo gaggite jamar de dun nangata be bi le leedi malindi sa ewi yimbe le hewbe kanyen en chaawi o do nyaw nokku mo no dirta o don to o le nyaloma fu ko buri yimbe le temedi don kanyen en jottoto ton be nyiide muude en nawata le majjunde do yambere wonde wade le leedi med indi noga lewru mars faab de lon be kan habirde dido tiidallaaji fa kebe famtaade ngade kede Mamadou Samaseku
ñiñe nawore rabata ko rondataake sababu mudum tan ñamduuji di keddato le ñiñe de fedan na faccitango madam Boukoum Absakoita
ñiñe nawore wana hunde fuso wana ñaw ko nangata ñiñe haya ñaw one hono hebirte bangel labal to hun ko to so wana joomu lota hun ko musato fu kedde ñaamele pati heddo e hun ko joomu wala dum e bandum so beedo dirita dum waddata ñiñe nawore
so ñiñe nawore sawraka gilalaw en waaw sombidi ñawji goddi e fay itugol yonki dum woni ko liti madam Boukoum Absakoita
ñinde nawore kay yo hunde ana waawi so sawraka e waktu mu ana waawi nawde sanne fa yaha e buutugol yeso joomu hay buutugol ngol ne ana waawi pamde mbordi du sawrugol mu yafa sabi di joomu ana waawi lennete dokotoro musakaaji mu ana heewi joomu tampa sakiraabe mu fu tampa goddu du ana he so nyaw o hebi joomu so sawraka e waktu mu nyaw o ana waawi saggoide nokku goddo terde joomu joomu ana waawi hebde nyaw bernde ay dum ne sawrugol mu yafa ala faddane
hinare cenam labal tan harata mi e nawore dum woni ko holliti fa hande kanko mbaram bokum o
pati nyinde nawore heban neddo joomu ana haani soccade beete kikiide e jamma de joomu tilike nyamde fu ana haani soccade so wala soccorgal so joomu ana jogi pati e brosse mu de tilike nyamde fu lota hun ko mu e brosse mu fala
fadden den andarda goto fuf tinno yaade sur docteur famdi fuf labi didi der hitande yalla joomu na reno ñi e nawore dum ko holliti dun kay ande kabar cellal mi citina wiide e wi gollirde OMS ñi e nawore yo nayo berde bangal ñawuji odi fuf torude der adnarndu tiagal ñaw bernde cancer madun sida
studio tamani yo pabal laamu leede Suède Danemark Suisse et fedde leede Europe
se gram ne yelo ne le kredouji to en pudiran nokko no dirte do yoro sokko min ngaji goddi nokko no dirte do kuri ki fiso bura fa ndirte da uri ki la holi tamer wattu jono ok di pabiramo ton masin ngaji didi en pirmata ngaji didi kany on di ler goto fa yotto yo moto ngaji komin goto fu dum hokka ton ko wattale hinan ya fa emilio ci sappo en ay cfa non do kolitiri wi lanni be o do golle fedde humnide kabaru haggitere lamu de no dirte lix dev wattu jono yimbe lo wobbe ton do kolitiri dum faabuto en sanne no golle ndi 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 sey yurude ngartan do gawodo be koliti wiide wattu jono ko yata yimbe le chapande en jago mangal paden to gawoto kany en gondi e famminede be jawdu yelano be kani dum wonti tiidirde kasuuji goddi ton le odo no kono sar yawo gol holliti le leedi malindi ila le nay lewru uti tan 2017 no yimbe gombe le kasuuji kani haybirede lenni be odo botio fedde ministre wonde le leedi meden di secrétaire do katen betande do kabaruuji meden di min jooti on sanne hedaade hejo jamme ka fande kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wonti wassalam.